Batugamba mbu watuka totuwulira mbwe waka wavaawo notasibula nuzala wakulya bali mu nyumba musula nga bwe batakusanira olwa ssente zofuna sasira bana abefuga zi divisioni abambala amasuti batulwanire bwatukayo neerabira missioni nga teyajje ne zi missioni netegereza ddala abana abatulowoleza mbwe bibeewaza tebitusanira abagagga bangi bajja ne bidola ne babivunjisa ofa ne zigwawo bigwawo ofa ne zigwawo nogwawo nosirekawo naffe ne tuzimalawo ne tuzimalawo ne tuziya ne zigwawo
abakusudiye si te bennyini be bakulekawo
wafuna ssente eno n'otukyambuwa ensimbi zakuwagula ne weesumalika oyo omukazi bukazi kwe weewanisa be batumenya emitima tetugiwulira okola linnya mu bakazi b'abayimbi sports beti mbosobera omuyindi bukwotadde nobafuyira obumindi muze ndi wa mukwano n'oli gundi kwerandi loodi mbu wazimba oli mu loodi oyisa bubi abapangisa mu loodi okoze obunyama mbu waweza simoni oli ne bakaba n'omu loodi sewagudde wefuza emize olese waka nga beebase feel so clean everyday bye beweragirako omala kufa ne zigwawo bigwawo ofa ne zigwawo nogwawo nosirekawo naffe ne tuzimalawo ne tuzimalawo ne tuziya ne zigwawo